Ururka ganacsiga bilaanta Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo ah Koyo AS aaseen hano kumid ee bilaanta walbaratii deegaanada Koonfur Galbeed iyo waliba wasiya Kosegaare ee ka shaqeeyo sidii lan hormariy lahay ganacsiga bilaanta iyo si kale mugle markaas uu ku qaadan lahayeen kobac dhaqaale ee dalka tan iyo intii uu soo jiray ururka waliba door weyn ku qaadana sidii isbeddel muuqday uu ku qaadan lahayeen bilaanta Koonfur Galbeed ganacsiga waliba saas oo kale dhisana gibradana iyo ganacsiga sida ay sheegtay gudoomiyaha ururka ganacsiga bilaanta Koonfur Galbeed Ruqya Sheekh
waa waxyaabaha ururku sameey buuay lan sameeyay ba kumaday inuu ka shaqeeyo iska xirka haweenka ganacsatada Koonfur Galbeed qaybasha shir duwan inuu soo qabada platformyo oo meel raaysa inuu soo kooyeen haweenada han ganacsiga jiray han hamiga ganacsiga hayaan saaso kale inuu la dhiirigeliyo haweenka ganacsatada heer federaal heer state inuu meel raaysa lanka dhiirigeliyay ujeedadan aasaasay
dhanka kala Ruqya iyo Weyba ku hadlay in iyo jiraan taageero shir duwan oo iyo markaas ururku ku helo bangiyada iyo saas oo kale hay'ado qusaya maalgelinta arimo ganacsiga gaar ahaan bilaanta taas oo hayti to muhiimad gaar ah leh gabdho ka jir ururka
intii ku horeeyti meel raay isu wal oo taageero una helnay bangiyada taageero ku helaanay waxyaabaha una taageeraan gabdho mihayna inuu shirar un qabana inina doodo un qabana oo ganacsiga aqabado haysta ma ay sa gabdho ganacsiga aan kabiiro koran ganacsiga meel raais may xalaalay may xaran ee in meel raais gabdho uu toobar noocayaas oo ganacsiga edsin inuu qabana iyo inay doodo oo meel raais ganacsiga edin waxyaabasna waxyaani taageeray mi haytay meel raais bangiida amal in meel raais venue meel la ku qabdo misboorka iyo inoo caawiyaan
CCTV inka dambeyntii gudoomiyaha ururka ganacsiga bilaanta Koonfur Galbeed iyo sharaxaad ku biidi sida markaas uu insha lagaadayaan bilaanta ka jiran ganacsiga heerar shishal duban yoona si ayaan tawbara iyo waliba khibrad kororsi
may ban shal qaadanay hadda may ba wadne suusin koor qabtan registration oo sameeyana haweenka ganacsatada degmada Baydhabo qaybashal badan yihiin haweenka qaybashal duwan ka shaqeysadaayeen waxyaabo uu horta target kaan boqolkiiba boqol hatta boqolkiiba 99 markii aan boqolkiiba boqol target kaan may basaarna haweenkana may buuay ganacsi shishal duwni qaar isku mid way qaarna shishal duwni inuu kulli shoo rajis gareeyna saas oo kale iskaashitooyinka haweenka iskaashitooyinka oo kamidaysan shinada oo saas salimada may la raas beerleyda in iyo si gooneen diiwaan gelina wala shinna iyo inay ka shaqeyso in goona diiwaan gelina iskaashitooyinka la kaashana saas salimada may la raas haweenka online ka shaqeeyso hadda ma aragnay sanadeen dambe gabdh badan online marketing ee may la raas influence no social media effect school isulay in ka shaqeeysan iyo guriyaal ka shay oroogan ka dhirdeen in gabdhooga saytiyon goonan diiwaan gelina saasalmiida gabdho ka shaqeysa xarumo furan ganacsiga sida aniga oo kale in meel raas diiwaan gelina gabdho xarumo furan diiwaan gelin hadhow marka gabdho xarumo furan baahi noo qaban for example gabartu oo meel raas online wala ka gadaas iyo geek me baa xisaafir iyo sanada la deeri zakay walaagaas ma baahan iyo xoolo sidii laakiin qoftu oo meel raas dukaanka furan walaagaas ay tii baahanta okay baahida noocaas ee gabdho iyo qabo inay training la sii oo dhinaca xisaab xirka ee sasnimada inay meel raais la bar meel raais qaabkii oo alaabti oo product show oo hormari lahayeen okay gabdho oo online ka shaqeysada oo kiradiyona may baa qayb uga san saarniyona min baahni online market ka meel ka caawiye se meel raais ka shaqeysada koran yoon saasa insha Allah saarayn hadhow marka insha Allah saarna baahidii oo marka haneen baas saasa marka meel uu aragaan oo lib waayeen kiireena
bilaanta ganacsatada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo Weyba door weyn ku qaadayna horumarinta ganacsiga iyo kobaca dhaqaale ee dalka.